Apandi kucha, timu kucha lo davish. Step two. Slick boy.
Exclusive Zami music blog.
Shina yamu kamba ni Joe Wallas. Hey. Kusomboka sana pavengi. Nole chinjanya sana mapepe. Demu na tamazamba tayesi. Misango shokwe na tavesh. 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 Ngela nda tavesh. Vale imena vena kwa tapawa fula. Ketipa fiteko wachili bala mfula. Mapato nda shilisha tavesa kalesa. Kulifu mchine tavesh. 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 Ngela nda tavesh. Fikansa yonse nga tuwa imasap. Chavi pata tushana nga tuwa ipasap. Still more tabesha na kumpalam. Nga ptilila sana we kukalap. Tabesha muke pushe alcho yukloso. Ficha mului mboni shafu. National andi nalifina koko. Mameni milile mana ifina foko. No chance mba pele vala ndenji. Naliba chitikisha tabanua menji. Nga temu kalipa geti ndabwesha. Nibonsa fachile pala kwati tabesha. Kusomboka sana pavengi. Nole chinjanya sana mapepe. Demu na tamazamba tayesi. Misango shokwe na tavesh. 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 Ngela nda tavesh. Vale imena vena kwa tapawa fula. Ketipa fiteko wachili bala mfula. Mapato nda shilisha tavesa kalesa. Kulifu mchine tavesh. 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 Ngela nda tavesh. They don't try until it tavesh ako. Mwene kakatiba inda finesha amu. Ngatetu wapite wa join. Ziyatunda wa kontola join. Kui believe shana pala military. Fosi chimofe na para military. Fikansa lilanda papo komanda. Waku mkonkele shababa ko anda. Ndafikanya geti wa pekale. Mubebe abo festival dekanya. Ngafialo kumweso takuwa batile. Winga kuchile film takuwa batile. Kusomboka sana pavengi. Nole chinjanya sana mapepe. Demo na tamazamba tayesi. Misango shokwe na tavesh. 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 Ngela nda tavesh. Vale imena vena kwa tapawa fula. Ketipa fiteko wachili bala mfula. Mapato nda shilisha tavesa kalesa. Kulifu mchine tavesh. 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 Ngela nda tavesh.
Timo kucha. Kucha.
Apandi kuchalo I finally speak. Atiba fwa isho kumfu apa ima silik. You know I'm dope like my nigga Pox Pamolongosh. This a man Sai Pega Tycoon T.T. Montan. Ngela nda tavesh.
Tavesh. Tavesh.